Kike fumo jumiani ya rubaini unitoki mu Masaya shirini na mane uondoki tu kwenye moyo wangu jenga saa mana kila unapodunda puna taja jina lako kwenye moyo wangu ishi Napotaka sema suna yona sura yako You're my angel Oh la 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 you're my everything yeah. You're my sweetie Ta-ra-ra-ra Minataka nawe, 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 nawe Don't you go
Wakajaribu mloga nzila Etira kesha na kumbea Ndo kesha na jombea All I see this love in there And I promise to never share My baby boo Asambona unishihamu Kutwa kucha na kuongelea Wewe na kuongelea And I swear Baby siyo tudamu Atafiga unta kutulea Don't you